Ah, city.
Oof. Big load easy.
We rockin' the moody homeboy.
Praise the most high. High power. La save utalipuka kama Pentagon Tower. We the most high. Pay in a power. Naona izo shobo mnanifuta kuliko tawe. Mafia music so dhambi. Watoto mba wakali. Wakali. Miso mkali ni shari. Washari. Misi wa mshari ila mzali, wazali. Misi nazali na deserve. Na chapa zile chekubobu zinapotoa macho. Na chapa huku nikikusanya ndo kitu ambacho. Na chapa zile shamba laini umizi macho. Pambana na hali yako, uspende ubwerere. Mwamini chali yako kama upo real, yeah yeah. Hakuna kama wewe, jiheshimu upewe. Heshima ni yako, taiweka mwenyewe. Pambana na hali yako, nini kelele. Spend style zako za kupenda ubwerere. Hakuna mtu atachange life yako. Kengele, ha, eti nini, kampuni. Kampuni ni kubwa sana, uff.
Hakuna kama we, hakuna kama mi. Hakuna kama we, hakuna kama mi. Pambana na hali yako, pambana na hali yako.
1984 was he born in Arusha. Emu ni gumu lakini moto minawasha. My daddy told me so, never give up. And that's why every day I'm keep up. Fukoni akisomi bara, I'm still hustle. Menika babili ya nyumba na ya taneso. Life gumu paka minataka kuwa mentor. What he goes around, he comes around like a bula. Jump to the road, just mic to the go. I flow, I go, yes you already.
We rock in the moody homeboy.